Kuna wengine wananitaga kisumuma pombe. I don't know why.
Why should an artist with a single song akose kujipromote, kudistribute songs zake ziende into all these streaming platforms, yet mi niko hapa si nikaanzisha kitu ya kuwa support. Ni charge less amount yenye walikuwa wanacharge kitambo. Kitu tunajaribu kueradicate ni ile ati sasa si ati umeenda label unafinywa nini. We just want to be independent. As long as uko independent, we are there to support you. Si ati unapunjwa.
What's up, everybody? Welcome to another episode of the GCT with I, Faith Ogal. Thank you for tuning in, and as always, guys, we appreciate your viewership. And today on the show, we have an amazing person, Kisumu Lika Nika, on the show here with me. Kisumu Nika?
Yes.
Karibu.
Nimeshukuru.
Tuambie, salimia mafans na utuambie, Kisumu Nika. Iyo ni tongue twister. Kisumu Lika Nika.
Yeah. Okay, definitely my official names are Victor Moses Machisu. The stage name do Kisumu Lika Nika. You can get me everywhere at Kisumu Lika Nika. That's all.
Ulikujaje, Victor alafu tena umeingia Kisumu Lika Nika. How did you come up with that name?
You know, sometimes you hide your background. Not only background, the identity. Utaki kila mtu akujue ati huyu anaitwa hivi. So I figure out, let me come out with this name. Though the name, nimefikiria mara mingi ni change Kisumu Lika Nika, it has got some lika there. Yeah.
Watu watajua huu ni mapombe, Kisumu mapombe nika.
Yeah, actually kuna wasa wameni abuse, yeah. Kuna wengine wananitaga Kisumu mapombe, I don't know why. But nimechukulia hiyo jina positively, yeah.
And imekuwa aje, you know, I understand, unafanya music ama uliku unafanya because...
Okay, you know? Initially, yeah. I used to do music. Yeah, I get some covers, nimeimba, nila ito adi album, nile, yeah, watu wajui.
Oh, wait a minute, hapa GCT, lazima, ukisema tu music, me love music by the way.
Okay.
Tushangamushe na lyric ingine moja, amu uliendu kasahau?
Sijasahau, nile... I just decided to focus on another thing since my music wasn't pushing that way. Vile nataka unaona.
Hii kikata unaenda huko.
So, okay, I'll give you a... Changamushe
na kaline.
Ka lyrics kiasi, sindio? Dance to the beats and lock your feet. Suna look so sweet to come to chill. Ati huko Dunga Beach, ay. Ati huko Dunga Beach, yani mindo njoria. Ukipenda fagia, Mama Hassan Bajia, I ngoja. Tinga tinga malo, take off the preacher, owaro, the teacher, chukua, kalifa, junjaga, and the speaker. So, kalifa ina come. Before Kisumu Lika Nika, likuwa naitwa kalifa.
Yeah. You know, one of the things that you are doing so well in, which may give flowers, malizi nafa.
Yeah.
You actually started your own music distribution company.
Yeah, that's
what
true.
What really inspired you when you shared that and the journey mekuwaje?
Okay, before that, I'll add by saying, are you an artist or an upcoming artist and you'd like to distribute your song to all these stores? Why do you know more? Because we got you covered. We distribute songs at a cheaper rate of only 300 for singles and an EP. EP ni combination of 5 songs and less. You have to charge 500, then tuko na album, we charge 1,000 bob. So what really inspired me? It was like, I was doing music, then nilo unaendea mtu, unamuendea, nataka kudistribute song. How much will you charge me? Mtu anakuambia, like, you love to pay 1,000 bob. Kuna mwingine anakucharge 1,500. So like, hey, hii pesa yote for just a single song.
Yeah.
So I did my own research, nikajaribu, though it was hard, it took me a lot of time, nikamua. Finally, nikapata solution. Nika sign contract na some company, waka decide, they'll distribute for me. They'll create a label. So, nika create label. Then I started distributing for people. Because ilikuwa naona like, why should an artist with a single song akose kujipromote, kudistribute songs zake ziende into all these streaming platforms? Yet, mi niko hapa. Si nikaanzisha kitu ya kuwa support. Ni charge less amount yenye walikuwa wanacharge kitambo. So many a times utapata watu wengi wamenikujia juu my services are really cheap compared to the others. So that's what really inspired me. Na si pia siku anataka nione like kuna artist akoka grao ameng'ang'ana ameenda studio
yeah.
After kwenda studio ana vile ata nini market unajua ki distribute song you are marketing your song
mm-hmm.
Yeah nikamua let me chip in niwasaidie
mm-hmm.
Yeah.
And you know, one thing, I understand you work with the baddest production company, the Wakali Music.
Yeah.
Yeah. What's your role there na inakuwaje kule ndani?
Okay. My role, you know, me niko mse, niko multi-talented.
Mm. Yeah. Uko hapa, hapa, hapa.
Uko hapo hivi. I just stretch kitika hiyo.
Yeah.
So, hapo kwa video production, we work with Wakali Music.
Yeah.
So, we decided to partner, tukamua, since I'm distributing song,
mm-hmm.
Niingia hapo akipata artist ameenda studio na mdistributia then the video production so most of the time Wakali Music production mainly the director mwenye ni Randy D
mm-hmm.
Most of nini his video mimi ndo ni shoot juu mm-hmm. Yeah na if you ukikuwa keen sana in every video yake utapata shot by Victor Moses Ivo
yeah.
So even though tuli partner, then we want like Wakali Music kwa kitu ingine big.
Mm-hmm.
Kwa kitu yenye inakusponsor full. Kitu tunajaribu kwa eradicate ni ile. Ati sasa, si ati umenda label, unafinywa nini.
Yeah,
we just want to kwe independent. Mm-hmm. As long as uko independent, we are there to support you.
Yeah.
Si ati unapunjwa. Yeah.
And pale Wakali Music, kuna watu wengine mmewaleta ama you guys are still growing ama kuna watu wengine mnajaribu kuleta juu ama
okay right now what we're trying to do
yeah
like my mom she's an artist
mm-hmm.
Tumemleta Wakali the link with which we've been sending this week the song was out yesterday
yeah actually so
yeah. So that link we've done the video I'm the one who did the song distribution so mm-hmm. Yeah tumemchip in then she's talking to her friends but tumeongea now they're willing to come and sign in with the Wakali
mm-hmm.
Yeah apart from that kuna watu wengine his friends wame join so ni ile like we just want to do their projects na to officially announce they are part of us
na kisumunika mtu akitaka umshoot your video yani umsaidie kushoot video akupate wapi
okay mimi on all social media so ina depend I've got all the names with that Kisumulika Nika,
yeah.
Then my official names. I'm playing two roles, but I'm the same person.
Yeah.
So definitely you can pata Victor Moses Machisu.
Mm-hmm.
Then you'll find me na Kisumulika Nika.
Mm-hmm.
Now before that, you know, that amount, however the little amount you've got, we kuja, we'll negotiate, we try to do for you the video. You're talking to Kufinye Sana, where you can't get the money. Yeah.
Watu mko nyumbani mnasikia kama uko na hiyo kidogo yako come to this guys na the videos are dope that's a sure thing and Kisumunika I understand one thing mnafanya poa sana
yeah
you've started your own podcast ama ni yeah. Something mnafanya pamoja ama tueleze tujue
okay the name of the podcast inaitwa Good Vibes Clueless
mm-hmm.
Yeah most of the time my sound kunawasa wanajua
mm-hmm.
I always introduce myself like what's up, beautiful people? My name is Victor Moses and welcome back to Good Vibes. So there,
yeah.
There, tunaongelea the day-to-day things which affect mostly boy child na pia girl child. Na the stages wanapitia na kila kitu wana encounter. So in general, katushongelea vitu za bestie chubui, vitika hizo, vitu mingi.
What like, about bestie chubui? What? What about
okay.
It?
Like that relationship, kuna kwa kana mabeste, kwa kwa too close in that something can happen. Yeah. Then kuna hii kuzo ilitokeaga. Ujui kuzo.
Kazini.
Mtu anakuambia ni kazini yangu. Ah.
Mm-hmm.
And then utakuja una realize later. Then vitu zingine tunaongelea ile single parenting.
Yeah.
Zingine tunaongelea hizi ma character development.
Mm-hmm.
So as days goes by kuna topics zina generate. Then lastly, don't forget to nini, to go to our Good Vibes Clueless, like all of our platform.
Yeah.
Kuna episode tumeangusha Valentine, how Valentine was, vitu zilioka, and how it was hype. Then at the end, ilikuja kwa tu tano.
Yeah. And unajua kwa hizi street, Victor, tumeona kuna hii umesema bestie na unasema umeongelea relationship.
Yeah.
Uko na mtu ama ulikuwa tunaongelea? Kuna kitu ilifanyika huko?
Okay. Sasa tu ni blame tu Nairobi. Unajua Nairobi?
Hey.
Nairobi. Most of my relationships zimekuwa hivi. We do our relationship, then Africa apart, them and enter Nairobi talk. Though at a minute, we got a huko, I know the condition now it is. So, them are kind of huko.
I'm
change. Convey nakwa. One word, two word, and they're like, hey, what did I do wrong? You know, na ile umejaribu. You know, as me, najaribu like to fight to keep the connection ikuwe too close.
Yeah.
Staki ile distance, na pia tuongei. So, wengi wameenda Nairobi, but now I'm dating. Yeah, I want to mention the name. Mtakuja mninyonge, sawa.
Iye ndiye anakumanage ama biashara na mapenzi umeacha?
Okay, she keeps pushing me. Yeah, ni attain ile goal nataka. So definitely in short, ananimanage, yani ile kunipea to support you, keep on trying. But I just mamia account vitukae hizo. Physically.
Na ile unajua ile kitu yenye una feel sijakuuliza na unataka mafans wako wajue pale nyumbani.
Okay. Wanzi? I'm a student of IT. We build websites. We teach people how to code. So for website we don't charge much. Ukikuja we just negotiate. Because there are different types of website. Kuna ile simple vile unataka tu ndo tunakutengenezea. Yeah. Then nyingine ni you guys, mimi nawaji tu sana. If you're an artist hapo nje, unaka umekaliwa like you can't reach. Jaribu kutu approach.
Wasanii wakiwa wenye nataka kujigrow nini, wakuje Wakali Music.
Yeah.
Watakupata wapi? Namba yenye wa kureach nayo kwa wale wenye wanaenda pale. Unajua nikaz wako wengi sana.
Yeah. Okay.
Maybe ukiwapea namba.
I've got two WhatsApp, the one for the general one, business WhatsApp. So this business WhatsApp, my number is 011-51-33-165.
Yeah.
Apo kinipata, either you call me or you WhatsApp me, utanipata. Then we've got Machiso Hype Music, tukona website yake. When you go there, kuna venue neza sign up, na sisi, then we do the distribution service for you. Yeah. But kitu ingine mi ufanyaga nile, na distribute. Kuna time naikaga tu offer free music distribution from today, from 7 to 12. Na jituma kwa group sasa yenge waone. Yeah.
Okay. So wasanii pale nyumbani mmesikia. Kama unaka nyumbani, hauna mtu wa kutoa video, pesa, nini, you've got the right person here. Na mmesikia handle zake zitapita hapo chini na kila mtu aone. Tujitume. One last thing, big up to your fans. Kuna wale unataka kusalimia?
Okay.
Kabla tufunge show.
To all my fans, yeah, nawashukuru tu sana. For the fam menifikisha, then my man, nyuma ya background, yeah. Anaitwa Randy D. Yeah, wewe ni msee tuko, tumeteseka. From 2019 huko, yeah.
Mkienda chini, mkipigwa.
Yeah, we are just stepping tukiendelea. Definitely parents nitawathank na family, that's all. Then my social media friends. Yeah, I know mko na ile haja nataka kuomoka si lazima. Bora umeji build brand ama umejenga portfolio iko fit. Yeah, that's all.
Thank you so much for kuja kwenye show.
Kukuthank tu wewe.
Yeah.
Though when you do this, kuna mse unamtoka grao.
Yeah.
Na mapru tunamleta hivi, anamea. Yeah, nimeshukuru.
Thank you so much. Na mkienda huko, sita wa support. Mpaka tufike huko, right?
Yeah.
Yeah. That was it right here on the Gist City with iFaith Ogal. Guys, mesikia. Kama we ni msanii pale nyumbani, hauna pesa, una complain pesa ni kidogo, Wakali Music are here for you. Utapata kila kitu at a very affordable price. Thank you guys for tuning in. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe, like, share. Tafuta Wakali Music kule, you promote them too. Goodbye, guys.